The finger goes to my
Bilibukashala kapendu san Andwe balatala.
Premium on ZSnares.com.
JM Blue Spec, Mwana wanyarendu
Saitwe.
So always in my bank, I win the view.
Let's go, look. This time ukuli kinyi na kove. Kandala uvasonyi ngove na wakuse hove. Eti waleze vya kwimbo mangana maheta zvai. Minu ne mivumbo chindoga. Waleze wino wa chindoga. Chindoga. Wakini neko wa chindoga. Chindoga. Waleze wino wa chindoga. Chindoga. Lakini neko wa chindoga. Bola inengila ngolo Muwino wovyo vehaka mongolo Maheta vafuise lisolo Watu valya hava fumise tulo Vasoto ele mayena lelo Kinisa matako maboko na tulo Unga valange zivelo Fakamo na komedi monga supilo Mumbunda kasamo chiko velo Wapopo kabosi muovalo Mujimba na watapoteka Kove chuma cheka kinangechi ndoga Winotuka ukine kukopala Walo vale vatela kukopela Chindoka wabafulu na pondola Muchano twatela kusakwila brrrr This time ukulikinye na kove Kandala uvasonyi ngove na wakusehove Echi waleze vya kwimbo mangana maheta zvai Minu ne mivumbo chindoka Waleze wino wa chindoka Chindoka Wakini neko wa chindoka Chindoka Waleze wino wa chindoka Chindoka Wakini neko wa chindoka
Big body show them that you bada Confuse this party like a kada Konto kabange tete mami Bila pashale tepe Make a move nga chindoka Move your body like a snake chinjoka Bakini neko bonse my mad moves Until they can't take it like bad news Walisula wino ni package You bring that fire ni matches You something imiti vena cabbage Inuma walisusha ni luggage Now drop it down and pick it up Break your back again and then you set it up Do that 630 mami set it up to the top Please don't stop, do that chindoka
This time ukulikinyi na kove Kandala uvasonyi ngove na wakuse hove Echi waleze vya kwimbo mangana maheta zvai Minu ne mivumbo chindoka Waleze wino wa chindoka Chindoka Wakini neko wa chindoka Chindoka Waleze wino wa chindoka Chindoka Wakini neko wa chindoka This time ukulikinyi na kove Kandala uvasonyi ngove na wakuse hove Echi waleze vya kwimbo mangana maheta zvai Minu ne mivumbo chindoka Waleze wino wa chindoka Chindoka Wakini neko wa chindoka Chindoka Waleze wino wa chindoka Chindoka Wakini neko wa chindoka Let's go Kuvichinja kuvikwata te Vikolo vya wawose yetu kuvisoka te Yose na bifu makono vifunga kusumai Ngingi gomba walifuchi mama Na mwana wanyerenda
Saitwe
Saitwe on the beat Ngingi nalikanyi mama Bring a stars in the beauty
Ole chindoga Kila chindoga Waleza chindoga
Downloaded from ZSnares.com.